Feel like in the check in a cooler bati. Nimjuku wa Nyerere na nimjuku wa Mandela. Ay, yani come swati. Feel like to check it umekula bati. Ni wajuku wa Nyerere na wajuku wa Mandela.
Check him in a cooler bat. Nimjuku wa Nyerere.